Tazama mabadiliko nilipata tangu nipokee Bwana. Ninaomba ndani ya roho yangu tangu nipokee Bwana. Furika roho ni mwangu tangu nipokee.